nenebuza tinabanja kuluno lutalika yamba enakuyombuto katino nange jene wala enema yomutonzi kutufunze jezabirira fena tuibe
nange si
www.mp3ugandanmusic.com.